nami uwa kulela nge kuzuluma ubaba wangu ehlelisho lwakho ethinta nami uwa kulela nge kuzuluma uma ngizongela ngiphambele uwa kulela uyangiphephisa mina
Yeah, Baba, I'm going to go to the hospital.